Yettore zenubiji dingala yettore bano nyau marungu bone hendirki andano futirton yauki iko majun e yonki mon yettore e alada hettuki barka jomirawo gam tsananin yiddo jomirawo don kematamin gam kamfas mako don kasatako mo boddo durrena e hakkilo gam hisnuki jomirawo Markus 3:32-36 Maudo makaranta gonga mo kasantake en mo wada du'are ko mo nyama nyamdu ta atal yamal ya jomirawo kakkudo min shahuji duddi mo haki en goddon kawai mo hokka en goddon kawai gam yettore to wodi hunde wore dun yimbe dubbe bi'ata do majun mi yejjitayi e yettore de jomirawo gam barkaji di kebeten nyandere honde zunubiji hakkiji dingala yettore bano nyau marungu bone hendirki e magu noye e to modon on don kosha barka jomirawo e mere shin on bawai hoshuki henduki luggudun bo on don shiftora yettuki jomirawo gam kasantaki e yonki shin on medi yiki boddum wurtake alfijir ko metuki ko wurtaki nange bo on don jettamo gam yiki dun wakkati goddun emi woga glass jam bimi mi yetti jomirawo gan hunde ne'e ko ngadai hunde ne ko ngadai mi tona e majaba taawut ndiyam famfo shin amedi kunnoda shawa bo wakkati ndiyam dan don rufa bi'a jomirawo gam doggudu ndiyam on dom ballina bikkon mon e do leso jemma on dom moyta gasa makon on shaldori yettuki mo gam bikkon mon ko nde wakkati be ngadiri kici bo be don jewa hundeji yettore hanjum wite ngandi bernde dum wodi andal e do fu ko jomirawo watani en mi medi hebuki derewol gongol e do goddo memudo jomirawo yonki gam be ngadi ga du'a e do shede dudde bo ninnon warai mo wadi kuskure wakkatire wonde kusan totando en jomirawo bindo on bamo modon hiso jomirawo wokkimo goddun amma jomirawo don tokka e komai sese amma jomirawo don tokka e komai hakkilo na e gonga ba barka ko kai gam barka mako e daraja mako bano yadda annabi Irmiya windi tuntuni sabida yidde bo kasatako esbeben dun hambe de wati fat marbe mangu aminci dun onon mo wadi ga wiki jomirawo modon gedal an saboda non mere deftere gimu 3:22-24 gam jamal dun heba min e TWR Nigeria ko homre jetati homre jego homre jetati homre jetati homre nayugo